Jela, jela, jela. Ken Alpha, the Alpha male. Warm up for takeover. Let go, let go.
Baseline music.
Nini take over, over, over. Ikia gova, uliza Gloria. Nani hova, nani player. Kushinda ata pasta omba. Dope rhymes kwa mikoba, huwezi kuwa sofa. Nabanga reckless kuliko Robert Alai. Njo kichege, future kuria combine. Wala ina wafanya watina si chai. Down to earth, kichwa inaguza sky. Kama wewe ni rapper, unadhani huko better. Wewe ni taxpayer, mimi tax collector. Uliza kaka nani analeta leta. Kuelezea kipi unit, naweka weka. Marafaka dhako lista kutoweka. Wakisimama njiani yangu ya banki kicheka. Na chinjia mademo marapa after kuwa chinja. Jela, Ken Alpha, the Alpha male. Warm up for takeover, yeah. Mike ni sikuwa wiki na flow yangu ni maji. Mistari zangu nyama na tang yangu imeunga. Stage ni chikoni, CD skuria ya kupikia. Mwaleo days jaiva ndiyo hawa na bisha.
Ken Alpha ni konjana, mistari yako inanukia.
Hamwezi nikalia ni speed abidi kuinuka. Mademu alindi dance, sasa hivu wananitaka. Sujani na dance, zania kama dance. Studio 24 hours, uviza Jack Bauer. Ken Alpha high power, flying na mabawa. Siki na kata dawa, sunny who's hour. Na discipline marapa wanakula before kunawa. Hamuhota adijua inanisalute high. Marapo wakiniangalia wana get sunburn. Mwes na mini hovra ni kumake wrong turn. Jaribu drop na mimi wane uki get done. Ken Alpha, warm up for takeover. It's the Alpha male, yeah. Sina woga ningetaja kila rapper. Anaskiza, anafoka, mchanga, amezeeka. Hip hop kapuka niko juu niko better. Menye tuma jina imeja on paper. Ini rahisi kaka ratasi naifanyia paper. Wana ufili nikimake move or move further. Ama wafesa anga ya mother nature. Rapa na mic nika vipofu na binocular. Vizui na earphones mtu depress na humor. Jio vichwa za Kenyatta nita wa behead. Sitaka mkia kati ya migwe wanna behead. Napenda kupewa kichwa, mini kichwa mbaya. Na ina get bigger, kama brain tumor. Rapa kubifu na mimi ni kama ngombe kujichocha. Kuwa a better player kushinda Victor Wanyama. It's the Alpha male, Ken Alpha. Jela, 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 jela. Warm up for takeover, yeah. Warm up for takeover, yeah.